Nasema tonight. Nasema tonight. Yo, uni meja, aka okuwa mkuo. Check it. Yo, yo, nimechoka na ujinga, nimechoka na stress, nimechoka na ufala, nimechoka na mtu anakubeba beba kama maziwa mala. Nimechoka kuchunguzwa, alichukua password akavuka mipaka. Mchunguzwa kwa Facebook, inbox, Gmail, maka Twitter. Nikipigo bicha na msupa, kumshinda ni shida. Nakwambia insecurity kwa nyumba, ye uleta mbaka vita. Maswali za ujinga, umetoka wapi, ulikuwa na nani? Uleta simu, umepigia nani, umesemeswa ngapi? Nakwambia nimechoka, akwende, nimechoka na curfew. Nakwambia nilimuacha, I tell you, nataka manzi brand new. Oh, niko over my ex and I'm feeling so fresh. Niko huru minataka kumi somebody know. Niko over my ex and I'm feeling so fresh. Niko huru minataka kumi somebody know. Nimechoka na upumbavu, tabia zingine, tabia za kiajabu. Ana hygiene hata, ana usafi, chali mchafu. Ananuka makwapa, mdomo, ananukisha viatu. Msupo mejaribu, kani mimi, ningekuwa nisha viatu. Chali hana kazi, atafuti, umlishi alafu. Bado anakuchapa, msupa, unafo mpige bafu. Girlfriend, you need somebody better who treat you like a queen. Si chali anakuchapa, mwambie kwenda, chukua simu. Call your friends, do your nails, dunga poa, leo ni weekend. Jachilie kwenye flow, leo ni kujibamba. Punguza stress, msupa shout, uki apa. Oh, hey. Niko over my ex, and I'm feeling so fresh. Niko huru minataka kumi somebody know. Niko over my ex, and I'm feeling so fresh. Niko huru minataka kumi somebody know. Nasema tonight, I wanna get freaky, have some fun. Nasema tonight, nataka kulewa, cause I can. Nasema tonight, nataka kumingo, that's the plan. Nasema tonight, nataka kuchange number na mutu. Nasema tonight, I wanna get freaky, have some fun. Nasema tonight, nataka kulewa, cause I can. Nasema tonight, nataka kumingo, that's the plan. Nasema tonight, nataka kuchange number na mutu. That mutu could be you.
No, let a chorus go.
Hey. Oh, niko over my ex and I'm feeling so fresh. Niko huru minataka kumi somebody know. Niko over my ex and I'm feeling so fresh. Niko huru minataka kumi somebody know. Niko over my ex and I'm feeling so fresh. Niko huru minataka kumi somebody know. Niko over my ex and I'm feeling so fresh. Niko huru minataka kumi somebody know.